Gahlelo ntjwala businkingi nina nihluphayo.
Gahlelo ntjwala businkingi
umuntu omandlo.
Gahlelo ntjwala businkingi
ngoba bese uphinde uhlupha.
Gahlelo ntjwala businkingi
nina nihluphayo. Gahlelo ntjwala businkingi
nina nihluphayo.
Gahlelo ntjwala businkingi
Kahlelo ntjwala businkingi nina nihluphayo.
Kahlelo
ntjwala businkingi nina nihluphayo.